무조건 경험해봐카 무조건
무조건 경험해봐카
Tugolokoke, tufungize, tugolole, tusobize, twalabye, janjabe, emitime, jamenyese, tutangule, wake up,
anga,
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 kuba nebe twali twesize.
Kenuka, so muda kushika mashavu Moja ndo kufiungana pamoja kama sefu taweza Tukitengana tumejimaliza utamaduni wetu tusipoteze Mbona tuarudishu koloni aliye turoga sijui nani Paka lini tutendelea kulia Mbona nona tunazidi angamia Mbona kizazi kinavyopotea Mbona ndo huwa kujitetea
Yeah.